Zilete sito kuita chameso ila changu cheo sitole macho sio raisi limeni mwagika jasho kumekosa sera kazi kujongeresha zimingi nyingi na zote sio za pesa tunatajero we mtu pechewe ushindana na mimi wezi utakesha umekwisha shindwa ndugu kasira